Kakati mkulembeze gwanga yuri kakuta Museveni leo atandika okunoonya akalulu mu bitundu by'obugwanjuba bw'eggwanga kati ate era bw'anaavaayo ng'ataasensera ebitundu ebirala agema sekati okunoonyayo akalulu akaayo enteekateeka ze.
Okunoonya akalulu mu bitundu ebya Western, Pulezidenti Museveni agenda kutandika n'olukungaana olutegekeddwa mu disitulikiti y'ekisolo mu ttuntu ly'olunaku olwaleero mu ttundutundu lino erya Kigezi Sub-Region. Disitulikiti y'ekisolo erina eggombolola 24 emiruka 71 ko n'ebyalo 48. Kisolo erina abantu 43,362 okusinziira ku bala abantu okwasembayo omwaka oguwedde. Akalulu akawedde Pulezidenti Museveni mu disitulikiti y'ekisolo yakawangulira waggulu n'ebitundu 9 n'obutundutundu 5 nga ye Kyagulanyi yamuddirira n'ebitundu 6 n'obutundutundu 6. Mu byenjigiriza Kisolo teri bubi ng'erina amasomero ga gavumenti aga primary 16 ko n'aga secondary 18. Radio Simba eyogeddeko n'amyuka ssentebe wa NRM mu bitundu bya Eastern, Pulezidenti Museveni yakamaliriza okunoonya akalulu ssabbiiti ewedde David Calvin Ochedu. Ngono atulambulidde ku nsonga enkulu ze basazeewo okwesigamako okuzza obuwanguzi mu bitundu byeyo omuli obwegassi n'okumalawo okwerumaaluma mu bakulembeze.
NRM cadres, they might have some disagreements. We can work around those disagreements and come into a common position. And the common position that NRM is rallying around right now is that we get the vote for our president, for our candidate. And we are seeing that rallying coming around, working beyond the differences. We have seen people who are not talking, but they are all now getting votes for the president. So that's a very big progress. So we are not worried about those disagreements. Because at the end of the day, we are all going to work towards one common goal to make sure that our president wins, the flag bearers win, and NRM wins. And when NRM wins, we all win.
Bwanave Kisolo olwaleero, President Museveni, era wakunoonya akalulu ne mu disitulikiti ey'e Rubanda. Rubanda nabo obuwagizi babutunuliza President Museveni ekisanja kiwedde, ng'eno yafunayo obululu 2,673 ng'eyamuddirira Kyagulanyi yafuna 15,732. Eno Rubanda ebyenjigiriza nayo byeyongedde okukula nga gavumenti erina mu nteekateeka okulinnyisa omutindo gw'ebyobulamu ekisanja ekijja era ng'amalwaliro agasoba 5 geyagenda okulinnyisibwa omutindo mu disitulikiti ey'e Rubanda. Ndi Barbara Nabukenya, Radio Simba, wano mu disitulikiti y'e Rubanda.